Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Yeah. Good morning.
I'm the pit.
Hey, Josie. I got to get a wave 90 kid, right? It's a bad. D. Let's go. Yo. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy, nachoka kuseni. Nagona muselo boy, nachoka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy, nachoka kuseni. Nagona muselo boy, nachoka kuseni.
Kuseni pene kwacha nenze na feeling is angala good day. On a Friday na chimwela na chilakanga nyimbo ya jemunde. Chofu na kabia, so muzuba ni na ebu panga mafoniko. Na motoka yanga ema enda che usiku gairi ilipe musonko. Fika che kuma 18 mzanga nitumira boy ulipati. Wati kumane paka wate kuma avonde okulichipati. No jet wa vum vum motoka ya lira shoti rita kumanapo. Tienda kuvenyu takula pona chipoto tenda tiakapo. Kuma avonde utabatafika ongena munyumbo peza vichitika. Pia na magelo fresh, vena ngoba falapo na manika. Jebele gade life in fire, mashisha leka niti dozi. Shots on shots on shots, tiambo vina poche na hili yonze. Crowd yonze nikambai, haenga nilipa muambai. Drunk nikamba chabena, kereli yonze nitenga manambai. Penny na pangira mistake, na bwana mbufuna kero wapai. Na yeani feeling up, unu mukissing up, onkani ya lula yaba. Mukais no nikonga, nigga what you doing kissing my girl. No muza na kupoka, ni wanga manja, fundu ya uka pamwamba futi no muponona. Wazake baucha gai ndiye wezo ni kuira kunide sherela. Nishina kone wafose vini chitikila patupisi ni vera. Vyongo vasila tankala chud na kololo kako na pangono. Nivera che kumbu get vasi 5 na ti oh no. Iwe nkarapanzi wamena iwe nkarapanzi. Nkarapanzi wamena iwe wamena iwe nkarapanzi. Iwe chumtani nkarapanzi. Bakuchuno ni kazi kapansi. Atiba pweno secha madraki. Elo nchisini mabema so sini waringa na nkalache pansi. Vani kwile kwile mutumba. Nopeza mawit mutumba. Bama moline utina mawapia lero suko na kunyumba. Trying to explain nili kudela kumbuyo kwa Land Cruiser. Kifika pa police direct cheselo boy ni kuhusa. Mukati na mweze bad. No kumanya bapondovena. Watilete lako chani na tiwala wala nabo futi numenye. Kuseni kukucha mbonje fo blazina hangover. Akisunga choki pa weekend ni Monday chain na chitoosha. Chekinye motoka yanga papwanya window no kupa battery. So naisia pa polisi kunyumba na pera na pasi. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy nachoka kuseni. Nagona muselo boy nachoka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy nachoka kuseni. Nagona muselo boy nachoka kuseni.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Nagona muselo boy.
Nagona muselo boy.